Napendeza viona geuka unavyo tembea na figure yako. Unawadadisha sana kwanini ni wewe unawashinda wote. Ay, give it to me now. Give it Bitiwe ninini unachowaza. Love the way you turn around. Me love the way you move around, girl. Yeah. Sasa rumba sakata. Napendezwa na vile unatelemuka chini ya Amazing. Ah, oh, when you shake that thing, hey, girl, I'm in.